yeah. My check 1-2, samba round 2, yeah. Sura so todavía, mambo ya que we mwenye utashanga. Mengi alinambia, misi kwa achi ya kapia walai. Na navazama ga kweli nikazama, nikazama, mzima mzima nikazama. Yanachanganya ga yalinichanganya, nichanganya, nichanganya. Lawama kasha zoea, hata umwambie nini anaona unachekesha. Kama tabia mbovu kabobea, toto mjini wala ipi pressure. Hata useme nini ni sawa na bure,
sawa na bure, sawa na bure.
Yani anaingia huku anatoka kwa kule,
sawa na bure.
Asiki,
sawa na bure,
hamiliki. Boya king'ang'anizi tena jau, huku na la pilau. Ya nyuma nisha sahau yote, na nanenepa nilikuwa kimbaumbau. Mara natuma meseji, mara nanipigia, eti nataka tonane. Anasema kamisi kumbatiana, walikula mpaka mashemeji, na wakanitambia anajua kushea siwezi. Benzi akafanya kisimia.
Lawama kasha zoea, hata umwambie nini anaona unachekesha. Kama tabia mbovu kabobea, toto mjini wala ipi pressure.
Hata useme nini ni sawa na bure,
bure, sawa na bure.
Nikazama.